sizoba right one day. Nathi sizophila impilo namagenge.
Thank you FK Production.
One day. Life. Nathi sizophila impilo namagenge.
Sizoba
right one day. Nathi sizophila impilo namagenge.
7-7. I tell my niggas ukuthi life izoba grand. Ijaja ku sensei. Yeah. In nowadays bathi ringi man, ungana plan baya kudampa nabantwana. Yeah. I came there die life in, and I saw that die life in. Buka manje. Inkala kathi sibangene lokishini, iphupha lami lelokunceda omunye umntwana. From a dustin, savuka sazibuthulula nezandla. Manje sebenzele eyadini, othola imali uzuthumela ekhaya. Eish, cabanga abantwana eyadini, intombi endala isikhulisile. Danke ivundle, siyabulela. Siyabulela. Nawe holo kazi siyabulela. Futhi ndiyabulela. Nawe dolo kazi ndiyabulela. Futhi ndiyabulela. Nawe dolo kazi ndiyabulela. Kim G records.